Deuteronomy 26 verse 1. Kuyakuthi lapho usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho kuba ulidle wakhe kulo. Verse 2. Uthatha olibo lwezithelo zonke zomhlaba olubuthayo ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ulifake eqomeni uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha kuba igama lakhe lihlale kuyo. Verse 3. Uyakuya kumpriesti oyakuba khona ngalezo zinsuku uthi kuye, ngiyabika namuhla kuJehova uNkulunkulu wakho ukuthi sengifikile ezweni uJehova alifungela obaba ukusinika lona. Verse 4. Umpriesti uyakuthatha iqoma esandleni sakho alibeke phansi phambi kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 5. Wena uyakuphendula uthi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ubaba wayengum-Aramu ozulayo, kwehlela eGibhithe wagogobala khona nabantu abayingcosana, waba yisizwe khona esikhulu nesinamandla nesiningi. Verse 6. AbaseGibhithe basiphatha kabi, basihlupha, basithwesa ubugqili obulukhuni. Verse 7. Sasesikhala kuJehova uNkulunkulu wawo baba, uJehova walizwa izwi lethu, wabona ukuhlupheka kwethu nomshikashika wethu nokucindezelwa kwethu. Verse 8. UJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla nangengalo eluliweyo nangezenzo ezesabekayo nezinkulu nangezibonakaliso nangezimangaliso. Verse 9. Wasiletha kule ndawo wasinika lelizwe, izwe livame ubisi nezinyosi. Verse 10. Manje ke bheka, sengilethile ulibo lwezithelo zomhlaba onginike wona wena Jehova, bese ukubeka phansi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ukhuleke phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 11. Wename ngakho konke okuhle uJehova uNkulunkulu wakho akunikile khona wena nendlu yakho, wena nomlevi nomfokazi ophakathi kwakho. Verse 12. Lapho uqedile ukuthatha okweshumi kwezithelo zakho ngonyaka wesithathu ngonyaka okweshumi, usumnike uLevi khona nomfokazi nentandane nomfelokazi ukuba badle phakathi kwamasango akho basuthe. Verse 13. Uyakuthi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ngikhiphile izinto ezingcwele endlini yami ngamnika zona uLevi nomfokazi nentandane nomfelokazi ngayo yonke imiyalo ongiyale ngayo, angiweqanga nowodwa umyalo yakho futhi angiyikhohlwanga. Verse 14. Angiyukudlanga ekulileni kwami, angisusanga lutho ngicolile, anginikelanga ngakho kofileyo, ngilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wami, ngenzile njengakho konke ongiyale ngakho. Verse 15. Bheka phansi usezindlini zakho ezingcwele ezulwini, ubusise abantu bakho Israyeli nomhlaba osinike wona njengokufunga kwakho kobaba, izwe livame ubisi nezinyosi. Verse 16. Namuhla uJehova uNkulunkulu wakho uyakuyala ukwenza lezi zimiso nezahlulelo, ngalokho ozigcina uzenze ngayo yonke inhliziyo yakho. Verse 17. Umqinisele namuhla uJehova ukuthi uyakuba uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe, gcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe, nililalele izwi lakhe. Verse 18. UJehova uqinisele namuhla ukuthi uyakuba isizwe senzuzo yakhe njengokwethembisa kwakhe, ugcine yonke imiyalo yakhe. Verse 19. Ukuze ukuphakamise phezu kwazo zonke izizwe azenzileyo ngokubongwa nangegama nangodumo obe isizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho njengokusho kwakhe.